listen carefully. Adisea, hizo makofi za kilo. Adisea, wita unakaka aje. Adisea, hizo makofi za kilo.
Niliwachia waranai na Dar es Salaam mina fly over sky. Nikipewa njugu karanga na ma hostess wanadai. We love your album, Kalongoni ya mama pima. Na hype ni liacha Williams, nimechipen kanapi. Na slang kabapi, atoki bayo vova. Awaezi kapi, nasikia kuna tumbili zilacheka na rasa national park. Sazo magrupi wananipapasa, wakinipike lunch. Kabla sijatoa ngoma, madijo wanaipea promo. Wasani wa slim wanafura, utedhani ni wanono. Wananimwagia chumbi, ndio ni slow kakono kono. Mini sungu Minta make steps no. Bado mim tight car, budget ya mse ya mesota. Na dunda kako inya mse mfuko yake metoboka. Wonder boy, Janjays, paraphernalia. Izo keyboard tamu, lakini kanyeria.
Adisea, izo makofi za kilo. Adisea, wita unakaka aje.
Na mistari na dekusiz ka Julio. Hata ka talk is cheap, wali die ganji za studio. Leza lights kwa club, utadhani sniper wana saka killers. Na ama demo menikabo, utadhani ni game ya mpira. When I'm special ka offer, na umejibebea virago. So special, nilikona kwa video ya mavado. Sinsi kunyongi,
wait a toti avocado.
My name bado ni admire, ndio saizete alishika fire. Na wei kusema rabbit, siyo king.
Una preach to the choir.
Nina side ya macho, misi ezi kuonia wivu. Una mbolea, una mistari, shakia kwa ina wibbles. Ati skill skali, ati wa hot poker. Ati snail zao, wazina swim kwa salt water. Ulimi zao, ndio mali mistari, udondoka. Ni ma MC wanawanda na hit moja, then wow missing. Ka MP wangu wow Caesar, na Joe Missy.
Adisea, hizo makofi za kilo. Adisea, wita unakaka aje.
Shugulikia mother anything ndo kuwe happy. Kama one jikoni yake utai confused na shelves za taskies. Mashamba boy na mashamba girl, na tattoo na shamba. My friends na wapo classics, juali ni pataji. Sezo hits inajifuata, wanadai ni cover fata. Bini, big meetings ni suti na tie. Kile na spit ni sick, lazimo itweet pick. Talk of the city, awezi ni toothpick. Na shati hezi to sweater, attention on ozi nzito. Full stop imanishangi, story mefika muisho. Utamua hustle ni noti, utamua plaka ni njoti. Na hii respect ni liang, siku ibaye kwa show. Pati matata nipe respect, maziwa mbili na lollipop. My boys wana dozi mchana, ati usiku wako night shift. Nikitoka hustle wana die, oh ya nice kicks. Ebu nione kazi na fit, alafu izo maganji rabbit.
Adisea, izo makofi za kilo. Adisea, wita unakaka aje. Adisea, izo makofi za kilo. Adisea, izo makofi za kilo. Adisea, wita unakaka aje. Adisea. Adisea, izo makofi za kilo. Adisea.